This is an MUT Radio podcast.
Oh, welcome.
Hi, Untani.
Siyaphila, welcome to MUT Radio. That's great. So I just want to introduce you firstly onto abalaleli that are listening. Friend of the show, Umzi, is coming straight from the heart of KZN, hailing all the way from the serene landscapes of Mkunya.
Mkunya.
Oh, okay. Mkunya. And he's a man, honestly, that is not only blessed with vocal cords, but he's also, you could say, a brainiac because he has a degree in electrical. English.
Electrical. I hope they don't come for you for butchering. Because
honestly speaking, English is not my first language. We've all had those moments. It's actually a diploma, guys, of electrical engineering from right here, MUT. So he's an MUT alumni. So talk about someone who is gifted. I mean, not only an academic, but also
vocally.
Also a vocalist. Wow. So we're going to be getting into that. Njengamanje, sifuna Umzi, ukuthi, when did this actually all start? I know ukuthi it was written, information was ukuthi, at the tender age of 10, that's when you found your voice in church. Wow. So can you take us back to that story, back to when your first love for music began, and who were your early influences?
Ikamalami Gumzi, Mzi vocalist.
Yeah.
Stage name Samless. Kikamlam lang in pelum Mzwandile Matiba. Mzwandile Matiba. Okay, in the book tola iswa uta kula bo.
Yeah.
Iswa uta kula in the book tola. I think it yang I tatang mam, cause mam when mutu mengizu story, utu and mutu tola zonk is in Tesganjalo.
It's always the mothers.
So,
hey?
So manjena ika sambi son to abo. So me sambi son just create a makwai, so ting na makwai anjalo. So manje. Learn to guitar, day, you learn guitar, the lap person to any level, learn to lead the maquire, and give a grandma maquire, and lead the zonkies and test one. Go to Sambis Kati, schoolman get gospel song, Gashi, I think I saw Scadley. So Sambis Kat, 2010. So in the manje wasuka esontweni kuze kufika nje esikhatini samanje kodwa ke manje sengathanda ijandre ebizwa ngehouse music. So house music iumbrella yala majandre lawo uzothiwa khona afro house khona deep house izinto ezika kodwa ihouse iumbrella leyo majandre lawo. Kodwa mina ngifokase kwihouse music kakhulukazi ingoma engirelease njengamanje afro house music izinto ezifanalezo yami.
Wow, that is actually great, hey? That is absolutely amazing, especially because now we realize it's such an interesting story from how you began. And you know what they usually say?
Yeah,
it's the right place to start. You gain a lot of confidence. But I think what's on everybody else's mind is the fact that you studied electrical engineering and you're a graduate. How do you strike a balance between the two? I'm assuming, Guti, perhaps, maybe, you are working in the field?
No.
Oh, not as yet?
Yes.
But do you have aspirations to pursue electrical engineering even though you are a musician?
No.
Not at all? Yes. So we're strictly just focusing on the music.
Ekhaya abakholelwa ku talent. Because what's my kaya mean, yabo? If you bring a kelelo with talent, nga suga betaino, bang for so good and apply UKZN, sound engineering. So bangafuna ukuthi ekhaya ngifocus entweni kanje because i-talent nje into bangikholelwa. So ngaplay mangosuthu ngathathwa mangosuthu ke 2016 ya ngathathwa mangosuthu ngafunda ke leyo nto. Kodwa kungekho ngaphakathi kimi yabona lo nto. Into engifocuse kuyona indaba zomculo yonke le nto. Ngathi okay ngifocus kule nto ngiqede then bese ngibuyela ku music. Ku music ngiyabona ukuthi okay kuyaphusha indlela yakho. So ngafocus khona full time. Sengiqedile indaba yekhozi ngafocus ku music ke. So music ngiyabona khona wenza kahle yabona lo nto. Ngafocus nje full time ku music. So indaba yami ukuthi manje ngingabe safocus indaba enzo electrical engineering iyona leyo nto ukuthi manje anginasi isikhathi esanele for lokho yabona lo nto. So kumele ngifocus ku music cause no music now uya demand isikhathi sakho yabona lo nto la izinto ezifanele.
Yeah, kuba kanjalo vele ke. I know someone who's like Minekaya, they don't really believe in italente la mi, but because nami ngifuna ukubajabulisa ngizoyithola le degree noma ngizoyithola le diploma just to make them happy.
Sure.
Then I can go about pursuing whatever it is that I want to pursue.
Yeah, I guess it's easy then for some people because
especially some wasemakhaya uyazi ukuthi emakhaya and they don't really believe
exactly but streets ekhaya yabona but streets akho ekhaya so ufuna ukwazi story sakho fethu so that uzokwazi ukuthi upushise into enhle yakho.
Most definitely, and I think I'll take it further and even say even if ungakhulanga emakhaya but it's just into yethu as abantu bamnyama unless abazali bakho are even if abazali bakho educated man, it's just into yethu because even if they're educated, yes, if they're educated abazali bakho, they might, but nakhona they go it's going to take ukuthi uba convince ukuthi they serious ngale nto yakho.
But nakhona they have to bakholelwa ngokubona ngawe usuba in action with no man.
Yeah, kunzima guys, kunzima if for us that are creative.
So much. Yeah.
Lastly, you've made it your mission to inspire the youth with your music. What message do you want to convey to them, especially those who might be judging their dreams and academics pursuit?
But mina yabonja manje into ngicabathe singisiphiwe ngiphesona ngiyabathanda abantu ngiyathanda ukusebenza nabantu ngaloko ukuthi khona something ngizobenefita from them yabo kodwa ngiyasebenza nabantu nginakuba nama conservation mithi mhlawumbe ngihleli ne youth mhlawumbe abantu abangaphansi kwami noma bangangami siya discuss nje ngempilo izinto esifaka cause nje manje sine challenge ukuthi imsebenza ayikho yabo lonto so focus esikoleni kakhulu ungabashaya abantu esikhatheni samanje yabona into ngcono ukuthi umuntu asebenzise ngathini asebenzise ama skills manje ama skills asiza abantu ukuthi bakwazi ukusurvive yabona lonto le. So nje manje okay manje iyesikoleni ngoba uthanda ukufunda but ungayo esikoleni ngoba nakho uforcelekile yabona lonto le. Check ukuthi into enogudi kuyona because mina ngibelieve ukuthi once into oyithandayo wenza into oyithandayo ngisho kuthiwa umapha ama challenges abhena now give up kulona ngoba uyayithanda yabona lonto le. So into engibagqugquzela ngayo iyona lonto ukuthi mfethu ungeze umunye umuntu uthi no ngiyofunda sound engineering noma ngiyofunda HR noma ngiyofunda ntoni bese uya lapho wena but awukho enhlizweni yakho leyo nto le. So focus akuwena uthi yini oyithandayo then ufollow leyo nto lo uyithandayo so kuzoba easy even though ama challenges zizobe khona kodwa ngeke kube easy ukuthi ugive up kulona ngoba ni ike enhlizweni kuwena leyo nto le. Yeah,
that is very very true Mzi. I honestly feel like it's true. I'll just add by saying with that being said, find a way to make sure ukuthi what you love pays you. Because I think sometimes we forget ukuthi you can use what you love to pay you. Part is also important at the end of the day. So with that being said, sayings into zokubathu seriously. Ukhulume ngengoma yakho ke entsha ubayeke. Tell us about that song. I know ukuthi you featured with DJ
Odyssey.
Okay. Tell us about that song. I'm expecting ukuthi there's going to be a music video as well.
Yeah. Maybe next year.
Yeah.
Ngiyathanda yanti ngithandile la.
Yeah.
Ngithanda ukuthi ama president engiwafice nje manje abantu besifazane yabo and siphuma kuyona inyanga abantu besifazane le izinto esifana. The reason why ngirelease le ngoma le kasi yashingenza EP yabo. The reason why ngirelease ngoma le ingoba ni ngayenze uthando lo ngikukhuluma ngomuntu omthandayo izinto esifana lezo. So manje siphume elonto nje yabantu besifazane enyangeni abantu besifazane so ngithathe angingiphushe le ngoma ngirelease nginzele abantu ababhilivelayo uthi ngiyathanda ngiyakholela othandweni mina kakhulu yabo lonto le. So ngiyakholela othandweni so ingoma
ngayilonto
nje ngayithola kwafi ayithi ngihlile yabo le nto le uthi okay no as in njengomuntu okukhuluma ngothando noma futhi naye othanda uba sawuthandweni so afi idea njengathi chitam odisi futhi ongenzela ibeat na idea fya ngai recording ngoma zonke izinto ehamba kahle zonke izinto ezikanjalo but ingoma ikhuluma ngelonto nje ngokuthi ekhuluma ama couples ukuthi akabe loyal each other ama couples angalonto
nje yes
anga bangafihlelani izinto lokho kuzokwenza ukuthi ba avoid i drama engenzeka boy unnecessary ukubona
zonke izinto kanjalo
so if ngiloyal kumuntu wamfethu zonke izinto ngoba khona ipart ekhuluma ngokuthi lapho kuleyo ngoma ithi ithi uyabona baby abafana mebekushela ubatshela ukuthi uthandana nami kahle kahle leyo nto iyodwa ikhuluma ukuthi nje
ikhuluma okuningi
ngomuntu wakho uthi okay vele uma umuntu osifazana uyashelwa kodwa ufuna usazi story sakho ukuthi mina ike phi la ngibe khona yabo le nto so leyo party leyo indicator leyo nto leyo ukuthi kahle kahle imele umuntu wakho imele upartner wakho yabo zonke izinto esifana esifana nalezo
wow I I'm assuming ukuthi upartner wakho is very lucky mokuhlala nje
ah uzayino angina partner mina ngisingile yazi hey bo singile angina partner
your future partner
okay
future partner So abantu if they want to enjoy your music, if they want to communicate with you and contact you, how can they do that? Where can they do that?
Okay, bafethu ngiyatholakala mina ku Instagram and active kakhulu lapho. Instagram, Facebook, na TikTok ngkhona na Twitter. Instagram mzivocalist_ na TikTok mzivocalist_ bese ku Facebook mzivocalist. Twitter mzi vocalist nakhona so abanye ba confused abafaka umzi ono I athi mzi mzie kanti umzi ono e ababili
mzi dialiwe kahle kahle
yabona le vocalist abanye bathi ke the vocalist not the vocalist vocalist mzi vocalist yes
Okay, wow. So also the music, where can they find your music? Is it available
where
on
all streams of music? Because they're full of Google Lela Nazi.
Yeah, but first, you don't think you tell our colleagues there, which needs support to the track, lays or says about Tabanigi. You call it Pumil and you call it one on digital platforms, you call it Eatolagala, you call it go Apple Music, you call it Spotify, you call it Gindao. Yabo akhomodate wonke umuntu la khona abantu abasebenzisa ama iPhone khona abantu abasebenzisa ama Android so angisho ukuthi ngiyachema ngalokho ngisho ukuthi nje bakhulukazi khona umuntu ozothi ngine iPhone ngikwazi ukuthenga ingoma Apple Music but angikhona ukuthi mina ngisebenzisa Android ukuthi ngithenga ingoma ngikwazi ukuthi ngilalele yo clip kanje kwakhona ama links futhi epageini lami ngiwasherile ama links akhomodate wonke umuntu okhona so ingoma nje ikhona yatholakala online nje usesha umzivo vocalist bayeke uzoyithola ingoma we download la office we download a corner mode la uthi la download a corner uzoyithola ne
thank you so much
this is a MUT radio podcast